soo agaasimay kana soo qayb galeen waxa garad siyaasiyiin aqoonyahanno dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beesha diso oo ka mid ah beelaha dega deegaano badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed waxa ayna si weyn ugu soo horjeesteen malaaq dhawaan la sheegay in lagu doortay magaalada Baydhabo kaasi oo munaasabado lagu soo dhaweynayay laguna qabtay magaalada tan Muqdisho waxayna ku tilmaameen in uu yahay mid sharci darro ah isla markaana waxa ay ku eedeeyeen xubno beeshan ka soo jeeda oo ku soo hungoobay doorashooyinkii labada aqal ee baarlamaanka ka dhacay maamulka Koonfur Galbeed waa sida ay hadalka u dhigeen dhammaan waxa garadkii ka hadlay madasha ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in malaaq maxamed yacquub malaaq deero uu yahay malaaqa matala beesha diso soona aha malaaqa beeshani 30 sano ee la soo dhaafay malaaq maxamed shaahi oo ka mid ah martidii lagu maamusay madashan oo hadal meelo badan taabanayay ka hadlay ayaa sheegay in been abuur ay tahay kulankii Muqdisho lagu qabtay ee lagu sheegay in beelaha diso ay yeelatay malaaq cusub wuxuuna ka digay in carqalad laga dhex bilaabo beesha dhexdeeda
laga may sheegay malaaq guud bogol hore run ahaantii iyada oo ku xuma maana aydana un hadii anna beelaha boqol hore ma aydana khaasatan ana may wakiil ku ahaa beele eemida wakiil ku ahaa beele eemid ma aqbalaas taariikha lenin taariikhda ma hayte diso malaaga lahay eemid malaag goone ee lahay yarala malaag goone ee lahay oo mal malaag goone ee lahayte antii dhan laga meere ana le eh arang liyab leo mayna la faday antii la fahama wali ha ku dambooy reed may ku dhigi doon malaaqiyada oo dhan ma jaraan u soo eriya la madata malaaqiyada feerogaan kale ma jaraan u soo eriya la madata oo ana le eh haddii hergel la aranda tagna may ogaada saana mustaqbaliyan awlaada titi mustaqbal man ku tabna laakiin hadda fursad haysana diidu korna may la faday aranda miil isku saara malaaq malaaq la kor saaraw ii may ambaaha may la faday oo dadkan unu wakiilka ku inin may la faday anti wal fayla unku tabnaa oo unku dhamanaa oo ilaahay era
madashan oo ahayd mid ay u wada dhamaayeen qaybaha kala duwan ee beesha diso ayaa waxa garadkii ka hadlay waxa ay carabka ku dhifteen in wax laga xumaado ay tahay in la soo fargashto arrimaha maamulka beesha dadka arrimahaas ku howlana waxa ay ugu digeen in ay faraha kala baxaan
malaaqi haddii la sheego in malaaqi hore aan wariyar siin ku taabar malaaqan haddii la sheego mooshiini ilaahay maadis meel bay doonka araa horta markii maray ku daraday meel laakin dadka wiyaan dare antaalishan markilishan meero jiiriya wala lagare ila bal ibar maslama bal oo ay rekord yeen bal tishi ku hay ee maalan ilaahay mar shee jiray antii lam oday sid oday oo disow masbawal hore nan iska sheen mal arna arantan ay wadine safadaana walaaliyaal oo sasiin ka tamal dadka aan ila sagaashin in lamadi inta ka dhahadiyo bool horaaga armoodii la socday disoo armoodii la socday hadagaa inuu kuma lahayn isku garadaas aan isiin walaaga santi wal ku ma rais in isku garadaas aan
maraadero kamaan ka saab oo tuu yaa bool ka taala hadda dhibaato ma ka socoto dadka kan ka ahba buuxa dhamaan ka biyo ka kuma la qotay dadka maraago maraqan maraaga markii bah maraqan ku noqon bari oo maraqan oo shimay malaaga mar malaantaar han la kisu subax malaan deero yaa umadu ma aanku bihi la walaatiin maal la sin mudaati oo la shansan malaan deero malaa kaayno laakiin hor laakiin ku jar ma qabo hore la kan ma banaa ku tiina ka sahan ma tuma da oo leeg mi ya kaan malaan deero
sida sin deedan dariyan way weeyay malaa dusu wallahi raad soo biya malaa dusu malaa gamay malaa kanaga dukore malaagi ku heray madi jagadiis waayo hirshey waay amba damashii ku waayay lankii baba jagadii apanaay amba makko waayo tanazul usu tanazule oo jagadii iibi ku waayay amba ku waayo intii lagu weeray kalsoonidi koronagni beel kulman oo midaysan ard sidii dadan jagay ku waayay sidii mar mar
kulankani ayaa waxaa u daba socdaa kulan 12-kii bishan ka dhacay magaalada tan Muqdisho oo ay yeesheen xubno beeshan ka mid ah kuna shaaciyeen in malaaq cusub ay duubatay beesha lana bedelay malaaqii hore.